natamani. Na mimi napenda vibaya, napenda tena vibaya. Watu wanachuki vibaya, wanacheka kumbe wabaya. I wasn't waiting for you, baby. Nikupele kukaya, tuendeo kamone mami, daddy, Latifa na Zakia. Songeza kidogo babito,
ongeza ongeza, ongeza ongeza.
Ionyeshe uwezo babito,
ongeza ongeza, ongeza ongeza.
Nipeleke Dubai,
ongeza ongeza, ongeza ongeza.
Nirudishe Tanzania.
Mitindo mingi mikogo, the way you look unavutia. Una maringo kupendi zogo, kiniacha tatanga na dunia. Usijaniache peke yangu baby, tulia. If you want to chop my money baby, chukua
chukua chukua.
Na mimi napenda vibaya, napenda tena vibaya. Watu wanachuki vibaya, wanacheka kumbe wabaya. I wasn't waiting for you baby, nikupele kukaya.
Songeza kidogo babito,
ongeza ongeza.